babu fani, no. Namhlanje siyakhala, kusasa sijabula, izinto manu wenzela. Onge sibhalele khona zofika emini mini, phela masebenza kanzima silwa sakhona ezolunga. Oh ezolunga, zizothile izinto, zizothile izinto, zizothile izinto.
Oh, what a lush, peace, oh, what's the move on, peace, oh.